Inhliziyo. Uma noma yisiphi isitho emzimbeni wethu sidinga impilo nokusebenza, kufanele kube inhliziyo. Inhliziyo iyisitho esenza umsebenzi omningi. Kufana nebhomu lesenzo esikabili. Okokuqala ijikeleza igazi emzimbeni wonke bese ithumela ivitaliza ngezinso ukuze ihlanzwe. Ukuthi igazi lisho ukuphila, Levitikusi kunye isikhombisa, kunye, futhi lapho inhliziyo ingasebenzi kahle, ukujikeleza kwegazi kuyanqamuka futhi ekugcineni kufike ukufa. Lo mshini othakazelisa kakhulu ungangenqindi kuphela futhi unesisindo esingamagrimu angu 5 iqanda. Lesi sitho esimangalisayo esinemisipha sihlukaniswe saba izingxenye ezine, zonke zizungezwe ulwelwesi olubizwa ngokuthi ipericardium. Lo mshini omuhle ngokuvamile ushaya izikhathi ezingaba ngu 7 iqanda ngomzuzu futhi lokho kusho izikhathi ezingu 4-2 iqanda ngehora. Ngosuku kungaba amabhithi angu 1 iqanda, 8 iqanda futhi ngonyaka kuzoba amabhithi angu 3-6, 7-2 iqanda. Futhi uma lokhu sikusebenzisa kumuntu oseneminyaka engu 7 iqanda ubudala, lokhu kufana nokuthi inhliziyo yakhe isishaye izikhathi ezingu 2-5-7-4-4-1-1-1-1. Umthamo wegazi inhliziyo evamile okufanele ilimpompe ngonyaka ungamalitha ayizi 2-4-5-1-1-1, okuyigazi elanele ukugcwalisa amathangi amaloli angaphezu kuka 2-4-5 anamandla amalitha angu 1-1-1-1. Uma futhi ubala umfutho okhiqizwa inhliziyo emahoreni angu 1-2 okusebenza, ngalokhu kucindezela ingase iphakamise umthwalo olingana nesisindo esingamathani angu 6-5 ukusuka ekuphakameni okungaba amasentimitha angu 3-1. Olunye uphenyo lwezokwelapha olumangalisayo nolungakholeki ekusebenzeni kwenhliziyo yomuntu kanye nokujikeleza kwegazi emithanjeni nasemithanjeni yegazi emzimbeni womuntu kuhamba ibanga elingamamayela ayi 1-4-1-1. Uma siguqula lokhu kube ibanga lendawo, sizoba nohambo lwasolwandle sisuka eNew York eUnited States siya eHong Kong ogwini lwaseChina sidlule ePanama Canal. Yeka ukuthi inhliziyo iyisitho esithembekile kanjani. Inhliziyo isebenza ngokuqhubekayo nsuku zonke, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinsuku zokusebenza namaholide, ungalokothi ucele ikhefu noma iholide, akafuni ngisho nempesheni noma izinzuzo. Ize isebenze ngokwethembeka lapho umnikazi wayo elele ngokuthula noma ezitika ngemisebenzi enzima. Vele lesi sitho sisebenza ngempumelelo enkulu futhi sigcinwa sisesimweni esihle uma singahlukunyezwa ukungenelela okuyingozi, okufana nalokhu, bi inzondo, ubudlova, umona, umhawu ojulile, inkanuko, ukudabuka okucindezelayo, imikhuba emibi yezidakamizwa njengotshwala, i-opium, i-herin, imopine, i-cocaine, nikotine. Kuyamangaza ukwazi ukuthi sincike kangakanani enhliziyweni. Uma silahlekelwa iso elilodwa, sisakwazi ukubona elinye. Izindlebe ezingezwayo azisivimbeli ukuthi sizwe ngenye. Umlenze olimele ungaqeqeshelwa amathambo. Abantu abaningi bayakwazi ukwenza umsebenzi omkhulu ngengalo eyodwa nesandla esisodwa, kodwa sinenhliziyo eyodwa kuphela. Nakuba isayensi isisimangazile ngentuthuko emangalisayo ku-cardiology muva nje, ake sithathe indaba kaDick. Si Barnard waseNingizimu Afrika, owakwazi ukufakelwa inhliziyo yomuntu okuqala kwaba nemiphumela emihle. Yeka isibusiso okuyiso kwabaningi abazalwa benezinhliziyo ezidabukile. Manje kukhona ithemba ngalabo abazalwa benezinkinga zenhliziyo nemithambo yegazi ehlaselwe yi-ahematic fever, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, umfutho wegazi ophakeme, isifo sikashukela, ugcunsula, umdlavuza, njl. Babona ukukhanya okusha kwethemba lokuzalwa kabusha ukuze baphile isikhathi eside futhi kangcono inani nendawo yenhliziyo yemvelo ayinakubalwa futhi iyigugu elingenakuthathelwa indawo. Nokho, injabulo yomuntu ephelele ayinakutholwa ngenhliziyo enempilo engokomzimba iyodwa. Kubantu, iminyaka emhlabeni mincane futhi igcwele izinkinga nobunzima. Namuhla, ngaphezu kwempilo ephelele, akungabazeki ukuthi kunezinye izindinganiso ekuphileni komuntu ezifaka isandla ekuzuzeni ukuphila okulula nokujabulisayo. Iqiniso elingephikiswe kubantu yilo ukuthi impilo yomzimba ixhumeke ngqo ebuchosheni futhi ukusuka lapho kuphuma amagagasi emibono, imizwelo, uthando nemizwa ephuma enhliziyweni nasohlelweni lwezinzwa kuwo wonke umzimba. USolomoni ohlakaniphile uthi encwadini yakhe yezaga, gcina inhliziyo yakho kukho konke okulotshiweyo ngoba kunikeza ukuphila. Izaga isine, kubili isithathu. Isiqondiso senhliziyo sandulela ingqondo. Kuningi esikuzwa nsuku zonke ngomuntu onenhliziyo yegolide, onenhliziyo ehloniphekile, noma umuntu onenhliziyo yetshe noma onenhliziyo enonya. Kunabantu abangaqapheli nokuthi banenhliziyo ngoba yonke imicabango yabo iyabonakala. Namuhla kusekhona abantu abasha asebedikibele. Kuzo zonke lezi zimo, kufanele sizijwayeze nokuba nozwelo emahoreni anzima okuphila, uma kungenzeka nawo wonke umuntu, ngisho nalapho engenangqondo. Ngokusho kokuxilongwa kwaphezulu, inhliziyo yomuntu ihlupheka kakhulu ngokomoya nangokokuziphatha kunangokwenyama. Futhi isimo esingokomzwelo esicindezelayo ngempela esibangela ukugula okungokomzimba futhi sithinte inhliziyo. Ngenxa yalesi sizathu, odokotela abahlinzayo abaningi abanekhono bahambisana nomsebenzi wabo ophumelelayo ngokusebenzisa i-psychotherapy kanye ne-psychopathology. Okuhlangenwe nakho kubonise ukuthi abantu abacindezelekile abavamile ukuphendula ekwelapheni kwengqondo yomtholampilo ngokuvamile noma ukungenelela kokuhlinzwa. Inhliziyo yomuntu kukhulunywa ngayo okokuqala emibhalweni imibhalo engcwele, lapho uNkulunkulu egomela khona, futhi konke ukuzidla kwemicabango yenhliziyo yakhe kwaba kubi kuphela. Genesise isithupha, ihlanu isithupha. UJeremiya, inhliziyo iyakhohlisa futhi yimbi ngaphezu kwakho konke, ngubani ozokwazi? Jeremiya kunye isikhombisa, isishiyagalolunye, kunye iqanda, sekudlule amakhulu eminyaka kusukela indodana kaNkulunkulu, iNkosi uJesu Kristu, yashumayela. Kodwa okuphuma emlonyeni kuphuma enhliziyweni, futhi lokho okumngcolisayo umuntu. Ngokuba enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, nokubulala, nemicabango emibi, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ubufakazi bamanga, ukuhlambalaza. Matthew kunye ihlanu, kunye isishiyagalombili, kunye isishiyagalolunye, ingabe izinto ziye zaba ngcono emhlabeni kusukela ezikhathini zikaKristu. Isintu sisahlushwa ububi obufanayo njengoba izinhliziyo zaso ziqhubeka nokonakala zibe zimbi. Ukunqotshwa kwesayensi kuyancomeka. Odokotela benhliziyo emazweni amaningana manje benza ukufakelwa inhliziyo, kanti abanye baphumelela ngokusobala. Kodwa kwakungumdali waphezulu owathembisa ukufakelwa inhliziyo eminyakeni engaphezu kwengu isithathu iqanda 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 edlule, ememezela. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngibeke phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu, ngininike inhliziyo wenyama, Hezekeli isithathu isithupha, kubili isithupha. Senza kahle ngokulalela isipho sikaNkulunkulu, esisasebenza umoya nomlobokazi bathi, wozani nize, abomileyo nabafuna ukuphuza amanzi okuphila ngesihle. Isambulo kubili kubili, kunye isikhombisa. Ukungenelela kokuhlinzwa ochwepheshe bezifo eziphilayo kungase ezimweni eziningi, kunwebe ukuphila komuntu, nokho ukuphila okunjalo, ngeke kuyeke ukuba kufushane futhi kulinganiselwe futhi nakanjani kuyogcina ngokufa ngolunye usuku. Lapho isayensi yenza imizamo enjalo yokwelula ukuphila komuntu, kufanele sibambele kangakanani esithembisweni sikaJesu Kristu saphezulu lapho sazi ukuthi, kumelwe ukuba sonke sibonakale ngaphambi kokwahlulelwa kukaKristu, ukuze njengalokho akwenza esemhlabeni, kuhle noma kubi, azi ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bekani sekuvele okusha, kubili Korinte ihlanu, kunye iqanda, kunye isikhombisa. Uma unembeza wakho ukutshela ukuthi inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu, izenzo isishiyagalombili, kubili kunye, thandaza kanye nomhubi uDavide, onkulunkulu, Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele kimi umoya olungileyo. Ihubo isishiya kalombili. Kubili kunye ihlanu kunye, kunye ikanda. Yazi ukuthi uma wenza lokhu, kunesiqinisekiso esiyi kunye ikanda ikanda esivela kuNkulunkulu esithembisa ukuphulukiswa kokugula okungokomoya kwenhliziyo yakho. Ngoba uNkulunkulu ukuthembisile futhi ufuna ukunika inhliziyo entsha nokuphila okuphakade. Incwadi ethi inhliziyo yomuntu itholakala ngezilimi ezingaphezu kuka ihlanu ikanda ikanda nezilimi zesigodi ezikhulunywa emhlabeni wonke, iAfrika, iAsia, impumalanga ekude, iNingizimu Melika, iYurophu njl. Singajabula uma ungasisekela ekuhumusheni izincwadi zethu. Ukubambisana kwenu kwaziswa kakhulu. Uma uye wathola insindiso kuJesu Kristu noma uye wabusiswa ngezincwadi zethu zobuKristu, sicela usibhalele. Sikanye nani sifuna ukubonga kuNkulunkulu futhi sinigcine emithandazweni yethu.